yako professionally.
Unatafuta ya muombe sana Mungu akuepushe mabaya ya walimwengu na dunia jua tabara bovu na kila mtu juu ya narake fungu. Tafuta ya muombe sana Mungu akuepushe mabaya ya walimwengu na dunia jua tabara bovu na kila mtu juu ya narake fungu. Usikate tamaa kisa jana ulikosa, fusi tena ili uweze kukipata. Amkasela mwendo wa mchaka mchaka, usingiza sala kebi hata sikubali. Napambana na mimi ni miliki hata gari, sijasoma nategemea singeli. Baba liniacha na mama we adile usijamuona, maisha magumu sana sichoki kupambana. Baba liniacha na mama adile usijamuona, maisha magumu sana sichoki kupambana. Wengine wanauza pombe wapate hela, wengine wanapiga debe wapate hela, wengine wanachunga ngombe wapate hela, wengine wanauza bange wapate hela, wengine wanafosi jombo wapate hela, wengine wanapiga debe wapate hela, wengine wanachunga ngombe wapate hela. Hela tafuta hela, mchawi hela. Hela tafuta hela, mchawi hela. Hela tafuta hela, mchawi hela. Wengine wanakufa sababu ya hela, janja anaenda lesi mchawi hela. Wengine wanaposti jombo wapate hela, wengine wanauza bange wapate hela, wengine wanapiga shandu wapate hela. Hela tafuta hela, mchawi hela. Hela tafuta hela, mchawi hela. Nataka ninue gari tatizo hela, nataka ninue nyumba tatizo hela, nataka ninue nguo tatizo hela, nataka nipige bunda tatizo hela, nataka ninue gari tatizo hela, nataka nijenge nyumba tatizo hela, nataka ninue nguo tatizo hela, nataka nipige bunda tatizo hela. Hela tafuta hela, mchawi hela. Hela tafuta hela, mchawi hela. Sani anataka hela, producer anataka hela, DJ anataka hela, mchawi hela. Mamtu anataka hela, na mimi nataka hela, mwanangu anataka hela, mchawi hela. Hela tafuta hela, mchawi hela. Hela tafuta hela, mchawi hela. Mashauri ni wangu wafugu, wanandoza visilani. Asikupigi mwanangu jiwe, Stoni we chanja sera. Asikupigi chunchani, hey. Mashauri ni wangu wa magole, we kisilani. Asikupigi mwanangu stanza, we msela chaneli shibabi, we msela fodi. Mashauri ni wangu wa chamazi, we msela mulo tereza. Asikupigi msela, we nabe Adaboy Blaza. Asikupigi msela jamari, hey. Mashauri ni wangu, we kialusela. Asikupigi msela fonko, asikupigi mwanangu meja, hey. We shemu alafa kusoma, hey.